Sanbonani, sithanda ukunibingelela nonke nonke ngothi lwenu ezindaweni lapho nikhona. Sithanda ukunibingelela ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Christu.
Good day. We wish to greet everyone wherever they might find themselves in the name of our Lord Jesus Christ.
Kuyinhlanhla kuthina ukuthi sinibingelele kuyisonto. Usuku lwenkosi zonke kwinzuku zenkosi kodwa lolu kusuku oluyispecial ngoba sikhumbula uvuka kwenkosi ukuthi yavuka ngalolu suku.
We greet you on this day of the Lord, if we may call it. Yes, every day is a day of the Lord, but this day has been especially assigned as a remembrance to us as being the day of the resurrection of our Lord Jesus Christ.
Simbonga uNkulunkulu ukuthi nasekhathini efana nalezi sisenentshisekelo, sisenothando naye, sisenothando lwendlu kaNkulunkulu.
And we also thank the Lord that even at this time we still experience a zeal for the Lord, a love for the Lord, and a love to get together with the children of the Lord, as it were, in the house of the Lord.
Sithanda ukuthi ke sibonge kakhulu thina kakhulu uNkulunkulu la simukela lapha uDr. Sealing oqhamuka le Pretoria. Ngithina bala ekhaya xolisa. Ngithina bala ekhaya asazi ngambonga sithini ulusizo olukhulu siyambonga uNkulunkulu ngaye.
And especially this morning we are privileged also to have Dr. Sealing with us from Pretoria. To us here at the mission, he is a very special person. He is has been of extreme great help to us on an ongoing basis. And we can only thank the Lord that He is so close to us and we experience the relationship that we do.
Sifisa nje ukuthi sisho ukuthi dokotela siyakwamukela, you're most welcome here. Siyajabula kakhulu kuba kanye nawe. UNkulunkulu akubusise kakhulu kakhulu ngakho konke usizo yilona.
We rejoice having you amongst us, and we can only pray for the Lord's richest blessing on your life, for all the help that you are to us here at the mission.
Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu abe nawe, aqhube nasemsebenzini wakho, futhi akukhulise ngomusa wakhe.
So we are so thankful. May the Lord also bless your work and carry you through His mercy in all that you need to do and are involved in.
Ngicela umfethu ukuthi asivulele ngomthandazo sasazosho kumbalwa nje singakaqali inkonzo.
We will open with prayer before we open the service, as we have still a few announcements to make. We thank you, Heavenly Father, that the privilege is ours of knowing you, the Savior, the Redeemer.
Siyabonga, Baba wethu osezulwini, ngale nhlanhla yokwazana nawe, wena njengomsindisi nomkhululi wethu.
Thank you that we can live for you in devotion and in love and in a longing for your working amongst us.
Nkosi, kumnandi ukukhonza ekuyithobeni ekulangazeleleni Nkosi umusa wakho njengoba uNkulunkulu sizithoba sifisa ukuthi wena ube phakathi kwethu.
Lord, and as you still grant us time here on earth, may the goal and purpose which you have for each one individually be achieved through your grace and even through this service this morning.
Nkosi, njengoba usigcinile sonke lesi sikhathi, kukufisa kwethu uNkulunkulu ukuthi ube kanye nathi ube seduze kwethu khuluma kwakho nakuyo nje lenkonzo yanamhlanje.
We trust these things asking in the name of our Lord Jesus.
Siyathandaza sithemba sicela Nkosi konke lokhu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu.
Amen.
Amen. Siyabonga kakhulu. Sithanda futhi ukuthi sisho ukuthi sinokujabula okukhulu kangakanani nokubonga okungakanani kuNkulunkulu ngokuthi asigcinele ubaba umfundisi umnikazi walomuzi imission ukuthi amgcine abe kanye naye ngalezi nsuku besigubha usuku lwakhe lokuzalwa kuphakathi kuseqaleni kwesonto. Kuyisonto siyathanda ukusho ukuthi sithokozeka ngani noma sihlukene abanye bele ngamagatsha le amanya le, kodwa sithanda ukuthi sisho baba ukuthi sithokoza kanye nawe sijabula kanye nawe ukuthi uNkulunkulu ugcinile sonke lesisikhathi zonke lezinsuku futhi kumthandazo wethu ukuthi uNkulunkulu baba aphinde futhi akugcine lesikhathi singaphambili osabhekene naso esibhekene naso sonke.
And we do wish to express our thanks and praise to our Lord for having kept the founder and leader of this work, Reverend Stegan, through all this time, sustained him so that even we were able to celebrate his birthday, beginning of the work, and although many couldn't be here, but we know of all the outstations that probably are and have been with us, remembering and praising God for having kept him. And Reverend Stegan, we also wish that the Lord would continue carrying you, supporting you, and sustaining you through his grace. And it is our great joy that you are still with us.
Kithina sithi uNkulunkulu mkhulu, mkhulu baba, ukuthi uNkulunkulu agcine. Siyawaqonda amagagasi odlule kuwo. Kukhona amagagasi esingathi amagagasi olwandle, ulwandle lomoya, umoya obekuwumoya onzima, umoya omubi. Kwamagagasi engathi amagagasi omlilo, umlilo obunzima. Kodwa simanga nje ukuthi uNkulunkulu igagasi negagasi kubonakale kujombeka. Nkulunkulu ube nawe baba, siyambonga kakhulu. Sithi uNkulunkulu aqhubeke futhi ame kanye nawe.
We really want to thank and praise the Lord for his goodness. It is his doing that he has kept you, Reverend Stegan. And we know through all the trials you have been through, as it were, wave upon waves, and some waves were like fiery waves, but through it all, the Lord has enabled you to be victorious, to not be swept away or drowned by such waves and intense adversity. And we can only pray that the Lord would sustain you.
Siyamdumisa, siyambonga uNkulunkulu. Khona lo mfana lo engathi khona befuna ukusho naye ngokusuku lokuzalwa likababa. Mawungaphuthuma nje nginike umzuzu odwa.
So we can only praise the Lord for his goodness to us. Now there is a brother who would like to say something short. We give him a minute to utter that which he has composed regarding that day that we have celebrated.
I'm
also grateful for this opportunity I receive now.
Uma izolo ngicabanga ngosuku lukababa umfundisi njengoba sechaziwe ukuthi eqaleni kweviki bekusuku lwabamfundisi.
Yesterday, while I was contemplating on this day, as we have heard of the birthday of Reverend Stephen,
ngashukeka kakhulu ngoba ngokujwayelekile siyihlangane siyabasha simculela babamfundisi, kodwa ke kulesi sikhathi okunjalo akunakwenzeka.
And it's actually quite strenuous for me. I know that normally we as young people, we gladly sing on in remembrance of all that the Lord has done for him, but we know during this time it's not possible.
Kodwa ngeza ukuthi uNkulunkulu ngathi khona afuna ukubeka enhlizweni yami, ngacabanga ukuthi ngenze njani, ngibhala ipoem inkondlo noma ngicela omunye ukuthi hayi asicele ukuthi siyocula, ngashukeka impela.
But it was as if the Lord laid something on my heart, and I felt burdened that whether I should write a poem, whether we should get together as young people, what are the possibilities? And I was burdened by that.
Kodwa kuthekise njalo uNkulunkulu ngesimanga sakhe wayesebeka ihubo enhlizweni yami, ihubo 91.
But then even I experienced how the Lord even laid Psalm 91 on my heart.
Malibekeka leli hubo kwabekeka ukuthi engathi limchaza kahle impela ubabumfundisi. Lokho sesikuzwile enyakeni ophelile, bamfundisi bemneka emaphepheni nakuphi. Hayi, la ngizwe okunye mangifunda leli hubo ebese libekeke enhlizweni yami izolo kusihlwa.
And it fell to me as if a lot that we read in Psalm 91 can be connected and maybe even of the experiences of Reverend Stephen that we find in the psalm.
Enhlizweni yami ngase ngithi mhlawumbe ngingacela ithuba nje ukuba leli hubo lifundwe ukuze kucace kahle ukuthi kahle kahle mangathi wasichaza ubaba umfundisi simchaza kanjani.
And then I thought maybe if we can read this psalm that just brings remembrance of the life of Reverend Stephen and how the Lord has sustained him through it all.
Ihubo lika 91 ngizofunda nje. Yena owakhile ekusithekeni kophezu konke nohlezi emthunzini kaSomandla uthi kuJehova, uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo.
He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust.
Ngokuba yena uyakukhipha ogibeni lomcuphi nasobhataneni olubhubhisayo.
For he will deliver you from the snare of the fowl and from the deadly pestilence.
Ngezimpaphe zakhe uyakukusibekela uphephele phansi kwamaphiko akhe, ukuthembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu.
He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler.
Awuyikwesaba ivuso lasebusuku nomcibisholo ondizayo emini.
You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day.
Nobhadane olahamba ebumnyameni nesifo esibhubhisayo emini enkulu.
Nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noonday.
Bayakuwa abayizinkulungwane ngaseceleni kwakho, nabayizinkulungwane eziyishumi ngakwesokunene sakho, kepha akuyikufinyelela kuwe.
A thousand may fall on your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you.
Uyakubuka nje ngamehlo akho ubone ukuphindiselwa kwababi.
who will only look with your eyes and see the recompense of the wicked.
Ngokuba uthi, Jehova, uyisiphephelo sami, ophezu konke umenzile abe inqaba yakho.
Because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge.
Awuyikwehlelwa ngokubi, nesifo asiyikusondela etendeni lakho.
No evil shall be allowed to befall you. No plague come near your tent.
Ngokuba uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikulondoloze ezindleleni zakho zonke.
For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways.
Ziyakuthwala ngezandla, ungaqhuzuki ngonyawo lwakho etsheni.
On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone.
Uyakunyathela ingonyama nebululu, unyathele phansi ibhongo lengonyama nodrakho.
You will tread on the lion and the adder, the young lion and the serpent you will trample underfoot.
Ngenxa yokuba enamathele kimi, ngakho ngiyamkhulula, ngiyamphakamisa ngokuba elazi igama lami.
Because he holds fast to me in love, I will deliver him. I will protect him because he knows my name.
Uyakungibiza ngimpendule, ngiyakuba naye eso sizini, ngimkhulule, ngimdumise.
When he calls to me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him.
Ngiyakumsuthisa ngobude bezinsuku, ngimbonise insindiso yami.
With long life I will satisfy him and show him my salvation.
Ilelo-ke ihube belibekekile nje enhlizweni yami, kakhulukazi lo line yokugcina ukuthi ngiyakumsuthisa ngobude bezinsuku. Sibona baba mfundisi uNkulunkulu ekubusisa ngobude bezinsuku nakuso lesi sikhathi esinzima kangaka.
So this was a psalm that was laid on my heart, and even the last verse is special. With long life I will satisfy him and show him my salvation. We give thanks to the Lord who has carried you through, granted you in abundance.
Zonke lezi zinto ezibalwa leli hubo zenzeka kuyo kunokuba ngilandele abanye abantu abafuna nje ukuthi basidukise basise sihogweni.
How wonderful to be able to imitate those who have gone before, whose lives are in accordance with this psalm, instead of being led by others whose life ends in destruction.
Ngiyabonga.
Thank you.
Siyabonga kakhulu lokho beqondene nobaba umfundisi noma simbalwa nje kuyabekeka kimi baba siyajabula siyathokoza kakhulu.
So thank you very much. This was concerning Reverend Stegan. We can only say we rejoice with you in all the goodness that the Lord has overshadowed you with.
Siyabonga.
Thank you.
Ezinye izibusiso futhi isibusiso sinye sikhulu lana uhalalisela uUncle Bruno noAuntie Molly ukuthi uNkulunkulu bagcinile emshadweni wabo namhlanje kuumshado obizwa ukuthi iDiamond. Kusho ukuthi isibusiso sikhulu leso ukuthi abantu abashadile babambane babe munye futhi ngaphezulu lokho ekuyikhonzeni inkosi kuze kube lesi sikhathi uNkulunkulu ebagcinile into enkulu. Siyambonga uNkulunkulu kanye nabo ukuthi ubagcinile sonke lesi sikhathi.
Also part of the blessings we also remember Uncle Bruno and Auntie Molly, today they celebrate their diamond wedding. How wonderful that people are true to each other and can see their number of days being carried by the Lord and being able to praise the Lord for all that He has done.
Okhulu ukuthi babe senkosini, babe munye enkosini, babe munye futhi nabantwana bakaNkulunkulu. Kuyinto enkulu lokho.
And the great thing is to be one in the Lord, to one in serving the Lord, that is perhaps the greatest blessing of marriage.
Ngakho ke siyabonga kakhulu osukini lwenu babu unjibah no mama sithi uNkulunkulu akangcine uNkulunkulu anandisele esikhathi senu neminyaka yenu nimkhonza uNkulunkulu siyabonga.
So we congratulate the Engelbrechts. May the Lord continue with you, carry you as you continue with Him.
Tshelwe futhi ukuthi abanye abadala bethu ubaba wasefaye nomama wasefaye nabo sebeqede eminyaka yo 64 beshadile.
Another blessing of Uncle Hogarth and Tante Inge Houston, they have also been married 64 years.
Siyamdumisa siyambonga uNkulunkulu nangabo nanokuthi bayithande inkosi bawuthande futhi umsebenzi kaNkulunkulu yikho simla sikhuluma ngabo singenamahloni ngenxa yempilo yabo sibona bemkhonza uNkulunkulu bebheke phambili.
We can just praise the Lord together with them. Praise the Lord for their life that they have spent in loving the Lord, loving His work, just being a blessing to the congregation.
Futhi nakuthina kuyisibonelo esihle ukuba sibukele kubantu abadala njengoba zwile enkonzweni edlule. Asibuke ukuthi abadala banyathela kanjani, bahamba kanjani, sihambe ngaleyo mkhondo nathi.
So what a blessing that we can follow in the footsteps of those that have gone before and ask of those who have gone before, as we heard last Sunday. May God be with them, sustain them, keep them. We really love them.
Siyabonga kakhulu. Nkulunkulu asibusisele nalesi sikhathi sazokuzwa izwi lakhe.
So thank you very much. May the Lord bless us as we hear His word.
Siyabonga.
Thank you.
Dear brothers and sisters, it is with, if I must speak honestly, with fear and trembling that I stand in this pulpit again.
Bazalwane, bafowethu, botadewethu, uma ngakhuluma nje iqiniso elisuka ekujuleni kwenhliziyo, ngimi kuleli pulpit ngokwesaba nokuthuthumela.
In a pulpit from which the fire of the Holy Spirit went out in revival for so many years, it's not a joke to fill this pulpit and stand here.
Ipulpiti lapho umlilo kaNkulunkulu waphuma khona kuyo yonke leminyaka kusukela ngesikhathi lapho kwehla imvuselelo, akusiyo into encane nje ukuma kuleli pulpiti.
And it's my prayer that the Lord would have mercy on me. We should never have the attitude that we have God and His kingdom in our pocket.
Akumele sibe nomuzwa noma indlela yokuyiphatha ethi umbuso kaNkulunkulu sinawo ephaketheni lethu.
Yes, Jesus is mine once he saved me from my sins and I have a personal relationship with him.
Yebo impela uKristu Jesu ngowami ungisindisile ezonweni zami nginabo ubudlelwane naye.
It's a time of great relief when you've brought your sins to him and confessed it and you've received forgiveness and you realize the judgment has been taken away from my life.
Kuyisikhathi esilethe inkululeko lapho wazi ukuba izono zakho sithethelelwe futhi usuyilethile zonke ekhanyeni wayivuma wawusuthola intethelelo wakhululwa osukwini lokwahlulela.
But still we should realize that we are walking on holy ground and we should tread very carefully and prayerfully.
Ekumele siqonde sikubambisise ukuba sihamba emhlabathini ongcwele simele ukuba iinyathelo zethu siziqaphe ngeqophele eliphezulu.
Because things will come across our way through which God will expose things in our hearts which sometimes we ourselves were unaware of.
Ngoba ekuhambeni kwethu uNkulunkulu uzothumela izinto noma sohlangabezana nezinto endleleni lapho uNkulunkulu ezobe ambula khona okukhona enhlizweni zethu akuvezobala kulo loluhambe sikulo.
Therefore never walk casually and relaxed in God's kingdom. We must be on our toes, wide awake and in submission and have an ear to the voice of the Holy Spirit.
Ngakho ke akumele sihambe nje ngokujwayela ngokudedela igazi simele ukuba siyithobe sincikise indlebe yethu kulokho uNkulunkulu afisa ukusiza ngakho akhulume nathi sibheke kuye.
And I think it will be clear from the portion of which I'll be reading and speaking.
Ngiyacabanga ukuthi konke lokhu kuzocaca kube sobala ngale ndima engizonicobelela ngayo lapho ngizofunda khona.
The book of Numbers chapter 12 and from verse 1.
Incwadi kaNumeri isahluko seshumi nambili soqala ukufunda evesini lokuqala.
I'll read fast because I'll read quite a few verses.
Ngizozama ukufunda ke ngisheshe ngenxa yokuthi ngizofunda amavesi abemaningi ke nokho.
Numbers 12 verse 1. Miriam and Aaron spoke against Moses because of a Cushite woman whom he had married, for he had married a Cushite woman.
UNumeri sahluko seshumi nambili ivesi lokuqala. OMiriam noAaron bakhuluma bemelene noMose ngenxa yowesifazane wakwaKhushe amthathile ngokuba wayethathile owesifazane wakwaKhushe.
And they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? And the Lord heard it.
Bathi imbala uJehova ukhulumile kuMose kuphela na akakhulumanga nakithi na uJehova wakuzwa.
Friends, woe to you and me if we speak something ungodly, because there's a God in heaven that hears what we say.
Bahlobo maye kuwe maye nakimi uma sizokhuluma inkulumo engenabo ubuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu esezulwini uyasizwa.
They were having a chat maybe.
Ongenzeka mhlawumbe nje babeyixoxela.
Or speaking in a group.
Mhlawumbe babekhuluma beyiqeqebana.
And they were saying these things.
Bekhuluma lezi zinto.
And then it says, and the Lord heard it.
Bese lithizwi uJehova wakuzwa.
Remember, friend, be careful of what goes through your lips, because the Lord hears it.
Qaphela mhlobo, qaphela wonke amazwi owakhulumayo ngeendebe zakho, ngoba uNkulunkulu uyakuzwa.
Now the man Moses was very meek, more than all people who are on the face of the earth.
Kodwa lowo muntu uMose wayemnene kunabo bonke abantu ababesebusweni bomhlaba.
And suddenly the Lord said to Moses and to Aaron and Miriam, come out you three to the tent of meeting. And the three of them came out.
Jehovah wayesekhuluma ngokuzumayo kuMose naku-Aroni naku-Miriam wathi, Wozani nina nobathathu etendeni lokuhlangana.
You can all see the trouble the thunder clouds building up.
Uvela uqonde kahle kamhlophe ukuthi khona inkinga manje eqalayo uma kuqala sengabe seguqubala amafu kuba nokudumba.
And the Lord said, "Come out, you three, to the tent of the meeting." And the three came out.
Wayesethi uNkulunkulu, "Wozani nina nobathathu etendeni lokuhlangana." Baphuma bobathathu.
I think at that stage they had realized that they had ventured into waters that were too deep for them.
Ngiyacabanga ukuba kulesi sikhathi basebeqonda ukuthi sebedabula emanzini manje ajulile ngenxa yesenzo sabo.
Be careful when you speak that you don't venture into waters that are too deep for you, dear friend.
Qaphela mhlobo lapho ukhuluma ungayitholi usudabula emanzini ashonayo ajulile ngenxa yesenzo sabo.
And the Lord came down in a pillar of cloud and stood at the entrance of the tent and called Aaron and Miriam. And they both came forward.
UJehova wehla esentikeni yefu, wema ngasemnyango wetende, wabiza u-Aaron noMiriam, baphuma bobabili.
And he said, "Hear my words. If there's a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak with him in a dream."
Wayesethi, "Yizwani manje amazwi ami. Uma kukhona umprofethi phakathi kwenu, mina Jehova ngiyakuzibonakalisa kuye ngombono ngikhulume kuye ngephupho."
And he said, verse 6, "Hear my words. If there is a prophet among you,"
verse 6, wayesethi, "Yizwani manje amazwi ami."
"No, not so with my servant Moses. He is faithful in all my house."
Sidlulele evesini lesikhombisa. Inceku yami uMose akanjalo, uthembekile endlini yami yonke.
"With him I speak mouth to mouth, clearly, and not in riddles, and he beholds the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses?"
Ngiyakukhuluma naye umlomo nomlomo ngokusobala, kungabi ngamazwi ayimfumbe, isimo sikaJehova uyakusibona. Anesabanga ngani ukukhuluma ngenceki yami uMose na?
Suddenly, we find the Lord here making division, dividing between prophets and prophets.
Khona lapho kwangathi uNkulunkulu useyaqala manje khona kwambulayo, wenza umehluko phakathi komprofeti nomprofeti.
And the anger of the Lord was kindled against them and he departed.
Intukuthelo kaJehova yabavuthela wayesemuka.
When the cloud removed from over the tent, behold, Miriam was leprous like snow, and Aaron turned toward Miriam, and behold, she was leprous.
Ifu lasuka phezu kwetende, bheka uMiriam wayesenocho, enjengeqo. U-Aaron wambheka uMiriam, bheka wayenocho.
And Aaron said to Moses, "Oh, my Lord, do not punish us, because we have done foolishly and have sinned."
U-Aaron wathi kuMose, "Oh Nkosi, ake ungabeki isono phezu kwethu ngalokho esikwenzile ngobula, ngalokho esone ngakho."
"Let there not be as one dead whose flesh is half eaten away when he comes out of his mother's womb."
Ake angabi njengofileyo onyama yakhe idliwe ingxenye nxa ephuma esizalweni sikanini.
What was Moses' reaction?
Yiphi indlela uMose ayiphendulela ngayo na?
To all these insults.
Kukho konke lokuhletshwa nokukhulunywa kabi ngaye.
And Moses cried to the Lord, "Oh God, please heal her, please."
UMose wakhala kuJehova wathi, "Oh Nkulunkulu, mawumphulukise, ngiyakuncenga."
But the Lord said to Moses, "If her father had but spit in her face, should she not be ashamed 7 days? Let her be shut outside the camp 7 days, and after that she may be brought in again."
Jehovah wathi kuMose, "Uma uyise ubemkhafulele ebusweni, ubengebe namahloni izinsuku eziyisikhombisa na? Makavalelwe ngaphandle kwekamu izinsuku eziyisikhombisa.
This is the respect God expected the child to have for his parents. If her father had but spit in his face, should she not be shamed for 7 days?
Uma uyise ubemkhafulele ebusweni, ubengebe namahloni izinsuku ezisikhombisa na?
As if that was something much less evil than what she had done.
Kube sengazuthi lokho nje kububi obuncane uma buqhathaniswa nalokho akwenzile.
So Miriam was shut outside the camp 7 days, and the people did not set out on the march till Miriam was brought in again.
UMiriam wavalelwa ngaphandle kwekamu izinsuku ezisikhombisa. Abantu abahambanga waze wabuyiswa uMiriam.
Friends, take note that Miriam and Aaron, we'll read thus far from God's word. Take note that Miriam and Aaron were not just anybody.
Mhlobo, awuqaphelisise kahle ukuthi lokho futhi siyakuthola uma sifunda izwi likaNkulunkulu ukuthi uMiriam noAaron kwangebona nje abantukazana.
Miriam was the one that watched out for her little brother when he was a little baby in a basket, and she kept an eye on him that things were going well with him.
UMiriam lo uyena owagada uMose njengomfowabo esemncane. Wamfaka kulowo basketi, wenza isiqiniseko sokuba konke kuhamba kahle maqondana naye.
But there was more to Miriam and Aaron than that.
Kodwa ke nokho kwakukhona okungaphezu kwalokho maqondana noAaron noMiriam.
If we turn, but don't turn, I'll just read it to you in Micah 6 verse 4.
Uma sivula encwadini kaMika isahluko sesithupha ivesi lesine, noma ungavulanga ngizofuna.
Where God speaks to Israel.
For
I brought you up from the land of Egypt and redeemed you from the house of slavery, and I sent before you Moses, Aaron, and Miriam. All three of them were sent before the Israelites to lead them.
Nganikhuphule ezweni laseGibhithe, nganihlenge endlini yezigqila, ngathuma phambi kwenu oMose no-Aaron noMiriam. Bobathathu baphuma phambi kwebandla lakwa-Israyeli balihola.
More than that, Miriam was a prophetess also.
Ngaphezu kwalokho uMiriam lo waye umprofetikazi.
In Exodus 20, when the Israelites had passed through the Red Sea and got free and escaped from the Egyptians,
siyafunda encwadini kaExodus isahluko samashumi amabili lapho abantwana baka-Israyeli bedabule olwandle olubovu bephuma ezweni laseGibhithe.
We read in verse 20, then Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel in her hand, and all the women went out after her with timbrels singing.
Siyafunda ukuthi uMiriam lo wathatha ihabhu walandelwa abesifazane emva kwakhe wayisecula ehlabelele esho ukuthi uNkulunkulu usindisile.
And Miriam was leading the whole nation.
UMiriam lo wayisehola isizwe sonke.
And Miriam responded to them, sing to the Lord, for he has triumphed gloriously and is highly exalted. The horse and his rider he has thrown into the sea.
Wayisethi culani nihlabelele uJehova ngokuba usinqobisile wasiphumelelisa kubantu baseGibhithe.
And then the last verse, just to show you of her position.
Ivesi ke lokugcina kulendima uma nje ngizonikhombisa isikhundla sakhe.
In Micah chapter 6 verse 4. Oh, that we've read already. Micah chapter 6, where God said he led them out with Moses and Aaron and Miriam.
Leyo ndima ke sesifundile lapho kuchaza ukuthi uMiriam naye uMose noAaron bahola abantwana bakaIsrayeli.
Now what was the problem that Miriam had and Aaron had with Moses?
Yiphi inkinga ababenayo uMiriam noAaron maqondana noMose?
The problem was that he had married a Cushite woman.
Inkinga babe nayo ukuthi uMose lo washada nowesifazane omkhushe.
Now if you read the commentators about what was a Cushite woman, it makes your head spin, because just about every commentator has his own opinion on what it was.
Uma ufunda kabanzi maqondana nalo wesifazane omkhushe, ufunda lapho kuchazwa khona ngeBhayibheli kube ngathi ikhanda liyazulazula ngoba bonke baneyincazelo ezihlukene maqondana nalendaba.
Some say it couldn't have been Moses' first wife Zipporah, because why would Miriam wait all these years till now and now start complaining about Zipporah?
Abanye bayachaza ukuthi mhlawumbe kwakuyiSipora unkosikazi kaMose wokuqala, ingakho nje wayenokukhonona uMiriam ngoba kungani alinde isikhathi eside kangaka wayeseveza le inkonono zakhe.
Who were the Cushites?
Kwakuhobani abasekhulu?
Some of them stayed in Ethiopia. Some of them stayed in Saudi Arabia.
Abanye babehlale eEthiopia, abanye babehlale eSaudi Arabia.
But some of them stayed in Midian.
Abanye babehlale ezweni laka Midian.
I find the best explanation for me, and I don't say that's the right explanation, but to me it's the best, in Habakkuk 3 verse 7.
Mina ke ngithola incazelo engicabanga ukuthi incazelo esobala, hayi ngoba ngithi yona iyiqiniso, kodwa ngiyithola kuyincazelo nje ecacile impela.
Where the prophet says, I saw the tents of Cushan in affliction, the curtains of the land of Midian did tremble.
Kutholakala encwadini kaHabakuki isahluko sesithathu ivesi lesikhombisa. Ngibona amatende asekhushani ephansi kosizi, izilenge zezwe lakwaMidiyani ziyathuthumela.
So in this verse, the tents of Cushan appeared to be identified with the dwellings of the children of Midian, the Midianites, which she was.
Kule ndima esifundayo ayavela amatende asekhushe. Ayagama avela kwabantu abahlangene nesizwe sakaMidiyani.
So it's possible that somebody from the tents of Cushan could be referred to as a Cushite.
Ongenzeka ukuthi omunye wayekhona ematendeni asekhushe naye mhlawumbe uqagulwa njengomkhushe.
And if that is true, then the wife of Moses which they complained about was Zipporah, his first wife, because she was the daughter of a Midianite priest, Jethro.
Ngoba ongenzeka ukuthi ke njengoba bekhonona ngalo wesifazane omkhushe, kungenzeka kube uyena uSipora, unkosikazi wakhe wokuqala, ubaba wakhe owaye uMidiyani, okwakuyena kumukhwe kaMose.
So we don't know what the reason is why they complained against her suddenly after so many years.
Asikondike nokho ukuthi kungani bekhonona ngaye beneyinkonono emveni kweminyaka eminingi kangaka.
Some thought it's a racial issue there.
Mhlawumbe abanye babethi le nto inokwenza nobuzwe.
But friends, I see something else and it makes me tremble.
Kodwa ke nokho bahlobo, mina kukhona engikubonayo kule ndaba ongenza nokho ngithuthumele.
Maybe this criticism to Moses was in Miriam and Aaron's hearts all this time.
Ongenzeka ukuthi lokukhonona okutholakala enhlizweni ka-Aaron noMiriam kwakuseyinhlizweni zabo eside isikhathi.
And when Moses made a practical decision upon who to get married to, something that was deep buried in the hearts of Aaron and especially Miriam came out.
Kwase kuthi lapho uMose ethatha isinqumo nje esiphathekayo sokuba ke ashade, le nto ebigqitshiwe ifihliwe enhlizweni ka-Aaron ikakhulukazi enhlizweni kaMiriam yayisiyambuleka yaqubuka.
Friends, God often uses practical situations at work that has no spirituality on the surface to it. He uses it to expose deeper spiritual problems in a person's life.
Bahlobo, uNkulunkulu uyakwazi ukuveza isimo mhlawumbe nje emsebenzini osebenza kuwo, isimo esingenakwenza noma esingahlangene nempilo yokomoya ukuze ezoveza okuthile okusenhlizweni yakho.
When you don't agree with the way in which things are run at work, You don't agree in which the way things are decided. You don't agree with decisions made. It is actually an opportunity for something deep in your heart that bubbles up, and before you know it, it's out over your lips.
Mhlawumbe uma ungahambisani nokuthile okwenziwa emsebenzini, mhlawumbe ngaba yinqubo mgomo ethize, noma mhlawumbe iyinqumo eyithathwayo khona lapho lokho okufihliwe enhlizweni yakho bese kuvele kuyavumbu kangazelele muntu kuzwakale sekuphuma endebeni
zakho. Seems as if in that accusation they didn't criticize the way in which Moses did things, but rather his monopoly, that he was the only authority there, and they did not like that.
Kulezo izinsolo abazange bamsole uMose ngalokhu ngqo ayikwenzile, kodwa kwaba nezinkulumo ezithi kwangathi kanti uyena yedwa yini umprofethi nakwa Israel.
Be very careful with what you walk around in your heart and in your mind. Be very careful what kind of thoughts you allow in your mind. Because God can put you in a situation which is not spiritually at all, and suddenly, boom, this thing jumps out from inside you, and you speak it, and you realize, but I've shown arrogance, and I've shown an evil heart.
Qaphela mhlobo, qaphela ukuba uhamba nani engqondweni yakho. Qaphela ukuba uqukutheni emicabangweni yakho nasenhlizweni yakho, ngoba lapho kuvela isimo phambi kwakho, yilapho kuyovele kuqubuke khona, kuvumbuke amagama nawazokwethusa akuvezayo ukuthi umuntu ongahloniphi.
But when you listen to this, you think, Lord, was this mistake of Miriam? And it seems as if God was more tolerant towards Aaron because he followed. Miriam was the one that led the way, and Aaron just came around and followed her and agreed with what she said.
Lesisimo nje sivele simangaza ukuthi uNkulunkulu uthatha lesisinqumo ngoba uMiriam yena wayihamba phambili kulendaba, uAaron nje wayilandela ngemuva.
She was a strong woman.
Wayowesifazana impela oqinile.
Let me tell you, you get some very strong women in this world.
Angeke ngicobalele mhlobo, kuyenzeka uhlangabezane nabesifazane abaqinile abanamandla kulomhlaba.
Very confident of their opinion that it's the right opinion, and very confident that things should be done the way they see it.
Abanokwezethemba okukhulu, abayithembayo ukuthi izinto kumele zihambe ngendlela abacabanga ngayo, nombono wabo futhi uwumbono impela ophusile.
Why did God take this mistake of Miriam so serious?
Kungani uNkulunkulu athatha leli phutha lika Miriam walithatha impela kwayiphutha eliqinile impela?
Instantly he struck her with leprosy.
Khona manjalo, khona lapho wayisemshaya ngoqo.
And not just a little sore here and there and there and there.
Hayi nje amabala mhlawumbe ambalwa alapha nalapha nalapha ya.
The Bible says her skin was white. She was struck with leprosy from head to toe suddenly.
Ibhayibheli liyasho ukuthi wagcwala uchoko esikhumbeni sakhe sonke kusukela ekhanda kuze kuye enyaweni khona lapho.
And when they pleaded for mercy, God said, what if a father has just spit in his daughter's face? She must go outside the camp. This thing of Miriam, she must go outside the camp for 7 days.
Bathi bayamkhulekela bamcelela umusa kuNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu, kwenziwa njani uma ngabe ingane ikhafulele uyise ebusweni ngamathe, kumele iphumele ngaphandle kwekamu khona lapho.
Do you see why I say in fear and trembling I stand here, and in fear and trembling I walk the walk of God?
Themba ukuthi uyaqonda ukuthi kungani ngichazile ukuthi ngima la ngokwesaba nokuthuthumela, futhi ngiyathuthumela uma ngihamba uhambo lukaNkulunkulu.
Why did God take this so serious?
Kungani uNkulunkulu wayithatha le ndaba yabasemqoka?
Because this attitude would have prevented her from experiencing the blessings of Canaan later if they entered into Canaan.
Ngoba le ndlela ayiphatha ngayo yayizovimba isibusiso ayizosithola uma sebefika ezweni lesithembiso eKhanani.
We spoke about it the other day in the house. God said to Adam and Eve, don't eat from the tree of knowledge of good and evil. He didn't tell them not to eat from the tree of life. They were free to eat from the tree of life in the Garden of Eden. But the moment they sinned with the tree of knowledge of good and evil, God said, let's just quickly take them out of the garden before they eat of the tree of life.
Kodwa lapho beyimbandakanya nesono sokwenza lokhu uNkulunkulu angabavumelanga ukuba bakwenze badle esihlahleni sokwazi okuhle nokubi. uNkulunkulu wayesethi asibavimbe ngokushesha bangaze baluleli izandla zabo emthini wokuphila.
Because if they ate from the tree of life in that state, it would have been eternal death for them.
Ngoba ukuba badla esihlahleni emthini wokuphila kuleso simo sesona babekuso babezoba sekulahlweni ingunaphakade.
And God realized, I've got to deal with Miriam here, otherwise she will not be qualified to enjoy the blessings of Canaan. It will turn into a curse for her.
Wayesethi uNkulunkulu, ngimele ukuba ngimqondise uMiriam sisekhona la singakafiki eKhenana, ngoba lento mangiyeka izomvimbela uMiriam ukuba athole ibusiso ezweni lesethembiso.
So friends, if God is strict with you on what you appear to think like just a small thing, don't take it lightly. He knows how serious it is in his eyes.
Mhlobo, uma uNkulunkulu ekuqondisa ngento ethize, wena lokhu ungakuthathi njengento encane, ngoba uNkulunkulu usuke kwenza lokho ngoba eqonda ukuthi le nto ibaluleke kangakanani emehlweni akhe.
A little bit of worldliness in the church today, just a little bit of worldliness, can disqualify a Christian to go into heaven and to experience the blessing of heaven, because God says, whoever loves the world is an enemy of God.
Izwe noma indlela yokuyiphatha njengezwe uma itholakala phakathi ebandleni inkinga, ngoba ingamvimbela umzalwane ukuba awubone umbuso kaNkulunkulu, ngoba lithi izwi owumhlobo wezwe uyisitha sami.
And sometimes I look at a person, a Christian, and he's dressed in a certain way.
Mhlawumbe kokunye nje ngimbuka umKristu indlela agqoke ngayo.
Like we find with the young men nowadays, they come with this brush cut, not completely shaven, but half shaven. This is now a new fashion. And I think by myself, well, you don't see it all over around, not just on the mission. If you go into town, not everybody is like that. They must have spent some time with some fashion magazines to have caught on to this, to think, okay, this is now broadly used, this is commonly used, now I can do it as well.
Hayinje ukuthi mhlawumbe uzokuthola noma ula imishini noma mhlawumbe uhamba ngaphandle kuyinto yone khona, kodwa uyaqonda ukuthi mhlawumbe bakubona kwimagazini ethize noma ibhuku lezengqephu basebeqonda ukuthi manje ukuze ngibeke nami kwezemfashini yona ndlela leso kwenziwa ngayo.
We don't make laws for a person to dress.
Hayi ngoba senza imithetho maqondana nendlela umuntu ekumele agqoke ngayo.
All the men white shirts and black pants. All the women with certain colors and certain kinds of skirts. No, you're free to go and dress up with something nice that you like. But sometimes you just see, hang on, there's a different spirit starting here. This person must have spent time in the presence of celebrity and fashion magazines to have come across this.
Kodwa khona lapho kuyenzeka ubone kumzalwane othize ukuthi kwangathi sekunomoya manje usungenile kuyo ongalungile, okusho ukuthi ube matasa ebuka amabhuku ebuka mhlawumbe indaba ezithize maqondana nosaziwayo.
So what was the difference between Miriam and Aaron on the one hand and Moses on the other hand?
Manje ke imuphi umehluko awukhona kuMiriam noAaron nakuyena uMose kolunye uhlangothi?
Must I tell you what to me is one of the differences?
Angeke ngicobelele ukuthi kimina imuphi umehluko nje omkhulu?
Moses didn't have time to go around looking for criticism and mistakes because he had a calling that virtually squashed him. He had a calling to get the children of Israel into the promised land because God had commanded him.
UMose wayengenasi isikhathi sokwehla enyuka ebheka amaphutha abanye egxeka ngenxa yobizo ayenalo elinikezwe uNkulunkulu lolubizo lalimenza bematasa lokuba ahole abantwana bakaIsrayeli ababhekise ezweni lesethembiso.
Miriam was not burdened with her eyes kept on that goal of where they were going. Miriam and Aaron had time to sit down and look around at Moses and to look for mistakes with Moses.
UMiriam lo wayengenasi isikhathi sokubheka la bephikelele khona bebheke ezweni lesethembiso kodwa beno-Aaron babenesikhathi sokuhlala banethezeke bacubungula impilo kaMose bese bebona amaphutha kuMose.
I remember a time when I was conscious, really conscious, about the mistakes of Christians and people around me.
Ngiyakhumbula nami lokhu ngikubeka eqhulwini ukubheka ngicubungule impilo yamaKristu ngibheka amaphutha.
And God said to me, forget about that. You need to have fruit in your life. And you need to carry souls with you into eternity. Focus on getting souls that you can bring with you into eternity.
Athi uNkulunkulu ukhohlwa yilokho. Libala nje yilokho. Wena lwela ukuba ube nezithelo. Uthatha imphefumulo ulwela ukuba uyilide noma uyiholele ezulwini engunaphakade.
Precious souls that moth and rust cannot destroy, which you can carry along into eternity, and they will be with you in heaven for all eternity.
Imphefumulo engeke izichithwe ukuvunda noma ukurasta. Leyo mphefumulo uyithathe uyisize ukuba ifinyelele engunaphakadeni ichithe isikhathi sayo engunaphakadeni.
And that's why Moses didn't have long toes.
Yingakho nje uMose wayengenakho ukuvela
kaso. And he didn't defend himself.
Futhi akazange aze ayilwele.
Are you easily offended?
Ngabe wena mhlobo ucasuka kalula?
Maybe you haven't focused enough on your goal. You're not aware enough of the goal for which you are here on earth.
Uma kunjalo kusho ukuthi awubhekile kwinjongo yakho ekwenza ukuba ube la emhlabeni.
What are the things that will make you and me take our eyes off the goal for which we are here on earth?
Manje ke yiziphi izinto eyisusa amehlo ethu kwinjongo uNkulunkulu asilethele yona la emhlabeni?
What were the sins that we found with Miriam and Aaron?
Iziphi zone ezitholakala empilweni kaMiriam noAaron?
Well, obviously there was an element of pride and they thought themselves equal to Moses because they literally said that.
Kusobala nje ukuthi kungenzeka kuba kwakukhona isono sempakamo ngenxa yokuba babeyizwela ukuthi nabo bayalingana noMose ngoba bayayisholo bona lawo mazwi.
In Proverbs 13:10 we read, by pride and insolence comes only contention, but with a well-advised is skillful and godly wisdom.
Siyafunde encwadini yezakhi isahluko seshumi nantathu ivesi leshumi ukuthi ngokuziqhenya kuvela ukuxabana kuphela kepha kwabalulekwayo kukhona ukuhlakanipha.
Is that not something I said these days to a group? Is that not the main one of the big cancers in the church? And Paul warns about it. He speaks about factions. When it becomes us and them, within one church, we see things like this, they see things like that. Factions is a cancer that erodes and breaks a church up.
ngingaqobelela nje elinye idlanzane benginalo maqondana nalokhu ukuthi kuyenzeka kube nje njengesilonda somdlavuza lokhu kushayisana nokunqubuzana kwembono nokubona abanye bengengcono kunani nina ningcono kunabo kwenza kube khona lo mdlavuza phakathi kwenu kube khona ukushayisana.
Yes, there was an element of pride in what they did.
Yebo, kwakukhona ukutholakala kwempakamo esenzweni sabo.
And we know that pride is considered very often the first sin.
Kaningi siyazi ukuba impakamo ibalulwa njengesono sokuqala.
Because that's what got hold of Satan, and he thought he's equivalent to God.
Ngoba yilokho okwenza ukuba uNkulunkulu amkhiphe uSathane ezulwini ngenxa yokuthi uSathane wayesefuna ukulingana noNkulunkulu.
These days I've thought the Bible says it's easier for a rich man to go through the eye of the needle than for him to enter into heaven.
Liyashi iBhayibheli ukuthi kululu kuba ocebile mhlawumbe njengekamela ngene ngembobo yenaliti kodwa kunzima ukuba afinyelele ezulwini.
And it's not just when you are rich in money that it's difficult.
Anje ukuthi lokhu kwenzeka uhlangana nomdzima uma mhlawumbe uyinjinga unemali eningi.
There are other riches you can have.
Kukhona okunye ukuceba mhlawumbe ongaba khona ongaba nako.
A girl can be rich in beauty.
Owesifazane angaba nengcebo noma acebe ngobuhle.
And I've often thought it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a beautiful girl to enter into heaven.
Mase ngicabanga ukuba kulula kuyikamela ukuba lingene ngembobo yenaliti kunokuba omuhle wesifazane angene ezulwini.
A really beautiful girl. That was Satan's problem. The Bible says he was perfect in his beauty.
Omuhle wesifazane. IBhayibheli liyasicobelela ukuthi uSathane wayephelele ngobuhle, wayemuhle kukho konke.
If a girl has young men running after and she's aware of her beauty and it's obvious for everybody to see, it is difficult to get rid of all that. Let that count nothing and pour your life into living for God.
Owesifazane umeqonda ukuthi muhle ebona ngisho nezinsizwa zimlandela nabo bonke abantu bebona ukuthi lo wesifazane muhle kuyena kuba nzima ukuba ashaye lobubuhle indiva athulule impilo yakhe ekufuneni izinto
zikaNkulunkulu. So the one sin was pride.
Isono esatholakala kube sodwa impakamo.
But there is another sin that many write about and that I see in this.
Sikhona ke nokho esinye isono esibonakalayo kule ndaba la esivela khona endabeni leka Miriam.
And that is the sin of coveting Moses' position.
Leso isono sokuba nesihawu. Isono sokhalela isikhundla sika Mose.
Now friends, I just want to demonstrate the attitude of Moses with a little illustration.
Ngiyafisa ukuba ke ngindwebele nje isithombe ngendlela uMose ayiphatha ngayo kulesi sisi.
Forgive me, I have used this illustration before in a service.
Ningixoleleke senke ngawusebenzisa lo mzekelo kwenye inkonzo.
But it fitted so well with today for me.
Kodwa ke lo mzekelo uyangena uthi khaxa kulokho esikufundayo namhlanje.
One day there were two steamships that were leaving Memphis and was traveling to New Orleans.
Elinye ilanga ke kwakukhona imkhumbi emibili eyayihamba nge-steam isuka kwenye indawo ke iya kwenye indawo.
They were freight ships. They had to carry goods to New Orleans.
Le mkhumbi kwakumele ke ithwale impahla iyiseke eNew Orleans.
While they were still anchored in the harbor, the sailors of one ship started saying, "Oh, this is a pathetic slow ship. We'll get to New Orleans hours before you."
Lapho befika ke kwitheku lapho imkhumbi emakhona wayiseshokwedwa ukuthi hayi lo mkhumbi uhamba kancane kakhulu kuzosatha isikhathi eside ukuba sifinyelele la siya khona.
And the other sailor said, "No, hang on. Don't say that. You haven't seen our ship, how fast it can go."
Umunye wayesethi, "Hayi makancane nje ungasho kanjalo wena ukwazi ubone lo mkhumbi ukuthi ugijima kangakanani."
So they left.
Baseke beyasuka.
And as they took off, they were first going at the same speed.
Lapho besuka kanye kanye babehamba njengesivinini esifanayo.
And then the one ship started going faster.
Khona lapho omunye umkhumbi wawusuhamba ke kakhulu ngokusheshsha.
And then the other ship sailors saw, no, we've got to stoke this fire, and they started stoking this fire to catch up with this ship.
Lo munye umkhumbi wawusilele ngemuva bathi hayi ngeke kumeleke manje nathi sivuthise umlilo sifake amalahle khona sowufica lo mkhumbi.
In the end they had forgotten about their cargo. The whole trip was one big race to who gets to the New Orleans first.
Kona lapho base bekhohlwa ngempahla eyayi khona emkhumbini manje base begcile ekutheni imuphi umkhumbi onesivinini esikhulu ozofika kuqala lapha eNew Orleans.
Friends, be careful that that spirit doesn't get into you, that you forget that you're supposed to carry cargo and you start competing with all kinds of people, trying to win arguments, trying to win debates, trying to be better, trying to have better clothes, and you focus on all kinds of competition.
Mhlobo qaphela lento ingangeni kuwe ukuba ukhohlwe yilo mthwalo onawo ekumele wenze isiqiniseko sokuba uyafika la uya khona bese uba matasa nezinye izinto usuqhudelana nabanye usufuna ukunqoba nezimpikiswano.
In the end they were not even halfway there and their coal was finished for the fire.
Bathi bengakafinyeleli nalabo yakhona bese phakathi nendawo aphela amalahle asiza lomkhumbi ukuba uhambe.
And then one of the sailors saw, but some of the cargo can actually also burn. And so they started throwing furniture onto the fire. And yes, it burned and the ship went good, fast again.
Omunye wabagwedli wayeseba nesu lokuthi nalempahla esinayo la ingakwazi ukuthi yenze umlilo uqhubeke uvuthe khona lo mkhumbi uzoqhubeka uhambe baqala bashisa impahla manje.
Dear friend, as you live your Christian life,
mhlobo othandekayo lapho uphila impilo yakho yobuKristu,
as you counsel people who come for advice,
lapho ululeka abantu abeza kuwe bezofuna ukuboniswa,
be very careful that you are not starting to sacrifice the soul of this young Christian or even an unconverted person coming for help, that you don't start sacrificing him for your own glory and you want to be popular and you want him to be dependent on you.
Qaphela mhlobo lapho kufika umuntu kuwe ezofuna usizo unganikeli ngomphefumulo wakhe ekutheni wena uzuze udumo uze ube umuntu odumile umenze ukuba ancike kuwe.
Moses did not allow that to happen.
UMose akazange akuvumele lokho ukuba kwenzeke.
He didn't start competing with Aaron and Miriam.
Akazange aqhudelane noMiriam noma noAaron.
He had the burden of the ship that he had to take with the Israelites to the promised land. The souls that you had to get to the promised land, all safe and sound.
Why no mthwalo kuye esemkhumbini wokuba athatha abantwana baka-Israyeli abayisezweni lesithembiso yonke le mphefumulo ifinyelele khona iphephile.
Do you know why you sit with a heart full of criticism and you can't help it, but you just see the mistakes in everybody around you and you criticize everybody around you over you with your lips or inside your heart?
Uyazi kungani uhlele unenhliziyo egcwele ugxeka ulokhu khomba umunwe ugxeka abanye mhlawumbe ngenkulumo noma ubagxeka ngemicabango yenhliziyo yakho?
Because you've taken your eyes off the goal. You have a load of people that you need to influence to get to heaven one day.
Ngoba usukhohliwe injongo noma umgomo wakho wokuba ube nabantu ozobathatha ngelinye ilanga ubenze bafinyelele ezulwini.
In the end they all started loading. They were all busy casting their freight onto the fire to get first there.
Manje ke kule mkhumbi base bematasa bethatha yonke impahla yayikhona beyifaka emlilweni ukuze umkhumbi uzoqhubeka uhambe uvuthe umlilo.
That was Miriam and Aaron.
Loyo ke kwaku Aaron no Miriam.
It happens so easily.
Lento yenzeka kalula.
Before you open your eyes, you're busy with that.
Lapho nje ungakaphaphami uyabheka umatasa nalokho.
You're competing with someone else in the Lord's work and it's all a competition. It's not about getting the Lord's work done.
Umatasa manje uqhudelana nomunye umuntu emsebenzini wenkosi, hayi ukuthi umatasa noqhubu umsebenzi wenkosi.
And somebody who's doing the same work of you become a threat to you. Instead of being a brother that you pray for, you see him as an enemy that's a threat to you.
Uma kuwomunye umzalwane mhlawumbe ninayo owenza umsebenzi ofana nowakho, usephenduka manje abe isithiya abe isikhubekiso esikhundleni sokuthi umkhulekele ukuze uqhubeke umsebenzi kaNkuluNkulu.
In the end they arrived finally at New Orleans.
Egcineni ke lemkhumbi yafinyelela kule ndawo yase New Orleans.
But there was no cargo left.
Inkinga impahla isemkhumbini yayingasekho.
They had missed the whole purpose for which they were traveling on the river.
Bageja umgomo nenjongo eyabenza ukuba babe semkhumbini babe kulolu hambo.
Did you see Moses' reaction?
Uyaqonda indlela uMose ayiphendulela ngayo.
How he kept quiet after accusation upon accusation, one upon the other. This is wrong, that is wrong, this is wrong. Everything he kept quiet.
Umose wathula phezu kwazo zonke izintolo ababeyibhekise kuye bephosa lonke uhlobo lwezintolo kuye kodwa nje wathula.
Friends, coveting is a terrible thing that cannot get hold of a Christian.
Mhlobo ishawu kuyinto embi engambamba umzalwane.
And it's more common in society than what we think.
Ijwayelekile ke kakhulu lento emphakathini.
And it becomes idolatry.
Iyaphenduka manje lento besiba isithixo.
You covet a certain position.
Bese uba nesifiso, uhalela isikhundla esithize.
That's what Miriam and Aaron did.
Yilokhu Miriam no Aaron abakwenza.
They coveted the position of, they desired the position of Moses.
Bahalela lesisikhundla sika Mose.
Or you just covet a certain item.
Mhlawumbe nje uhalele nje into ethize.
Or you covet a certain talent.
Mhlawumbe uhalele nje i-talent elithize.
And because you are willing to destroy your relationship with the Lord just to get hold of this position, you lose your blessing.
Ngoba manje usuyimisela ukuba ucekele phansi ubhidlize ubudlelwane bakho nabo noNkulunkulu ngenxa yalento oyifunayo.
This is the cancer of coveting that is in the church today.
Siyalahleka isibusiso yiyo ke lento ekhona ehumdlavuze phakathi kwebandla namhlanje.
And the last few minutes I want to speak more because nobody speaks about coveting in the church.
Kule mzuzu yokugcina ngifisa ukukhuluma kabanzi ngale ndaba yokuhalela into yomunye isihawu ngoba ababaningi abantu abakhuluma ngayo ebandleni.
We speak about stealing.
Yakhulunywa ngokweba.
But before you steal, you've coveted that thing.
Kodwa ngaphambi kokubuyeba into uqala uyihalela.
We speak about angering, harming people.
Siyakhuluma ngolaka nangendlela eliphatha kabi ngayo abanye abantu.
But before you harmed him, whether it's with your lips or your body, you've coveted something he has.
Kodwa ngaphambi kokuba umzwise ubuhlungu ngomlomo wakho noma ngomzimba wakho, le nto iqale ekutheni ube nesihawu ufise into anayo.
And you know what? Sometimes God has put you on a way of sanctification.
Yazi uNkulunkulu kuyenzeka akufake endleleni yokuba akungcwelisise, akucwengisise.
He's putting you through the mill where slowly but surely he's sanctifying you.
Akufake entweni mhlawumbe egiyeni lokuba uhambe kancane kancane ematasa ekucwengisise.
Maybe he wants to get you to get to that position.
Yebo yena mhlawumbe uyafuna ukuba usithole leso sikhundla.
But by coveting that position you take a shortcut to that position quickly.
Kodwa manje ngokusifisa lesi sikhundla usuthatha indlela engqamlelayo zokuba ufinyelele kulesi sikhundla ngendlela esheshayo.
Sometimes it's just a matter of time.
Mhlawumbe nje kungenzeka ukuba hayi nje kusayisikhashana.
You are going to get there if you submit to God and take the way that God is taking you to get to that point.
Uzofinyelela uma uhamba ngendlela kaNkuluNkulu ezokholela kuso leso sikhundla obheke kuso.
You cannot wait for God. You cannot allow the mill of God to grind you and make you slowly make progress where he keeps you humble and subdued as he brings you closer to your goal.
Kodwa manje uyahluleka ukumlinda uNkulunkulu esakufaka esondweni lakhe ezama ukugaya ekuthobisa ekwenza uvume ukuphathwa bese wena uyayijaha izinto.
But you take a shortcut because you're coveting that final position.
Besu sathi indlela engqamlelayo ngenxa yokuthi manje usuyahala usujahile lesisikhulu.
And you know you take yourself out of God's mow.
Besu uyayikhipha wena esondweni likaNkuluNkulu.
Do you realize what that means?
Ngabe uyaqonda lokho ukuthi kusho ukuthini?
Sometimes God puts you and me through a mill with little progress, slowly, and it's grinding and it's hard.
Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyasifaka esondweni lakhe ngalesikhathi liqhubeka kube ngathi impumelelo iza kancane kancane.
And you make progress for 10, 20 years, a little progress.
Wenze impumelelo kancane kancane mhlawumbe emveni kweminyaka eyishumi noma engamashumi amabili.
And then you start losing your patience.
Bese manje uyaqala ukusulahlekelwa ukubekezela.
And within a split second you take yourself out of God's will and you're in your own will and you're starting to live the life the way you would like it because you want to get there quicker.
Khona lapho ngokuphazima kweso usuyayikhipha entandweni kaNkuluNkulu. Usuhamba ngeyakhe intando ngenxa ukuthi ujahe ukufinyelela kuleso sikhundla ngokushesha.
How often don't we see it with young people?
Kaningangakanani siye sikubone lokhu kubantu abasha.
Oh, how they can covet the position of getting married.
Baye babe nesifiso, bajahe bahalele lesi sikhundla sokuba bashade.
And instead of keeping their purity,
esikhundleni sokuba bagcine ubumsulwa babo,
leaving the decision of whether they should get married or not in God's hands, if he wants, when he wants.
Sikhundleni sokuba bayekelele isinqumo kuNkulunkulu sokuba kumele bashade noma bangashadi uma yena uNkulunkulu efuna.
They start to covet marriage.
Baqale manje babe nokufisa umshado.
Marriage becomes an idol to them.
Umshado uqale manje ube isithixo kubo.
And the process of the Lord is too slow.
Kube sengazuthi ke indlela yokwenza kaNkulunkulu manje ihamba kancane.
And then I take it out of God's hands.
Bese ke lento manje ngiyayihlwitha ezandleni zikaNkuluNkulu.
And even though you've kept your virginity and you've kept your purity for 10, 20 years, one day suddenly you step back, take it for yourself, take it off the altar, and in a split second you lose everything.
Noma ngabe kuthi ubumsulwa bakho usubugcinile mhlawumbe iminyaka eyishumi noma eyamashumi amabili ngenxa yokuthi manje wena usuyakususa ukuthemba kuNkulunkulu ufuna ukuzenzela wena lobo umsulwa bakho bese uvela ulahlekelwa yikho ngokuphazima
kwakho. Have you seen how coveting destroys the peace in a church?
Ke wabona ukuthi ukhala noma ishawu kuqeda kanjani ukuthula phakathi kwebandla.
How Christians in a church can fight and strife over material possessions and make enemies of each other just because we covet a certain possession.
Ngenxa yesihawu phakathi ebandleni abazalwane babe nempikiswano babe nokulwa nokuxabana ngenxa yokuthi manje bafisa lesi sikhundla esithize.
You don't know what this does between parents and children.
Awazi ukuthi lento yenzani phakathi kwengane nabazali.
Where children covet the money of the parents.
Lapho abantwana manje befisa imali yabazali babo.
Must I tell you what I've experienced?
Ngabe ngimelwe ngikuthi ngicobelele ngalokho engihlangabezene nakho.
When the parents get old.
Lapho abazali beqala bekhula ngokwenyama.
And death comes closer.
Ukufa sekusondela kubo.
And there's an heritage waiting.
Bese ke kuba khona ifa manje likhona.
You see how children that lived in peace with one another for years and years turn around and they become violent lions that scratch out each other's eyes and just fight to get hold of the heritage of the parents.
Baqala manje abantwana akade bezwana iminyaka eminingi sebeyaqala manje bayaphendulana bayaphendukelana baphenduka amabhubesi akwebhanayo manje abhongayo.
About 15 years ago I spoke to a widow.
Eminyakeni engamashumi nanhlanu eyedlule ngakhuluma nomfelokazi.
When she was getting older.
Lapho esekhula.
The children said, "Mom, we would like to make use of your house now."
Abantwana baqala bathi ke mama manje sinesifiso sokuba siyisebenzise indlu yakho.
You don't really need the house anymore. You can stay in a much smaller place.
Wena manje awusayidingi le ndle ngaka usungathola nje enye indawo encane.
Why don't we sell your house and we can divide the money between us and we give you a small room to stay in?
Kunganjani uma mhlawumbe sidayisa le ndlu bese siyabelana ngale mali bese sikuzamela nje indlwana nje encane ukuba uhlale kuyo?
Can you believe it?
Ungakholwa lokho?
Do you know what they did?
Uyazi benzani?
They went to a lawyer.
Baya kummeli.
And they tried to force the mother, just after their father has died, to give the father's heritage to them before the mother can get hold of it.
Baya kummeli base bephoqelela umama wabo emveni kokufa kwababa wabo ukuba lelifa lithathwe manje linikezwe bona linganikezwe umama wabo.
This was the spirit that entered into Miriam and Aaron.
Iwonake lo moya owangena phakathi kuka Aaron no Miriam.
And once you start coveting,
lapho ke manje usuqala usunesihawu,
you become an unhappy person. You are never satisfied with what you have.
Uphenduka ube umuntu ongenayo injabulo, awaneliseki ngalokho nakho.
Everything is difficult.
Konke kuvele kuphenduke kube nzima.
The little bit of money you must give for God's work, it's difficult and you don't enjoy it and you don't love giving to the Lord's work.
Ngisho leyo madlana nje encane kumele unikele ngayo emsebenzini kaNkulunkulu kuvele kube nzima kube umthwalo ukuthi manje ukwenze lokho.
The time you want to give to the Lord's work becomes difficult for you. You can't do it anymore.
Ngisho nesikhathi kumele usinikeze uNkulunkulu awukwazi ukumnikeza kuvele kube umthwalo kube nzima.
And I've often thought and I said, Lord, have mercy on me.
Kaningi ngeke ngacabanga ngathi Inkosi ba nomusa kimi.
Please don't let me take myself out of your will.
Athi Inkosi ngisize ukuba ngingayikhiphi mina entandweni yakho.
Please that I will never climb out of your will, no matter how high the price will be to stay in your will.
Athi Inkosi ngisize ungigcine ngisentandweni yakho, ngingeqi ngijombe ngiphume entandweni yakho noma ngabe kuthiwa kunjani.
Because it's a slow process to grow in the Lord and it's easy to lose it.
Ngoba ukukhula enkosini kuyinto ehamba kancane kancane kalula nje uyalahlekelwa yikho.
How amazing that things not turn out.
Kumangaza kangakanani ukuba izinto ivele iguqu.
And then what happened with Moses?
Manje kikuphi okwenzekayo ngoMose?
He was the anointed one.
Kwakuyena owayengogcotshiweyo kaNkulunkulu.
He had the goal that God sent him for to get Israel to the promised land.
Why nomgomo, why nenjongo ayenikezwe uNkulunkulu ukuba enze abantwana baka Israel bafinyelele ezweni lesethembile.
Did God say to Moses, Moses, go and curse them?
Ngabe uNkulunkulu washo ukuthi Mose hambe yobaqalekisa?
No, God sent them to Moses, the man whom they criticized, and he said, let Moses pray for you so that the leprosy will go away.
Kodwa cha uNkulunkulu wathatha yena uMiriam noAaron wabathumela kuye uMose wathi yena uMose ozonikhulekela ukuba lesi siqalekiso sisuke kini.
Friends, a man that's anointed by God, you can never take that anointing away, no matter how you criticize and what you do to him.
Mhlobo, indoda kaNkulunkulu egcotshwe uNkulunkulu angeke uze uyiphuce lolo gcobo lwayo noma ungayigxeka noma ungayenzani maqondana nayo ngeke uze ulisuse ugcobo lukaNkulunkulu.
In the end, that anointed man may be the one that will have to pray for you and intercede for you even though you've criticized him so much.
Ongenzeka nje ukuthi egcineni yona leyo ndoda kaNkulunkulu egcotshwe uNkulunkulu kumele kube yiyona ekuthandazelayo noma usuyigxeke kangakanani.
He will have to intercede for you.
Yena ekuzomela ukuba kunxusele.
He will have to pray to the Father and say, Father, please forgive them.
Yena kumele athandaze kubaba athi baba bathethelele.
This happened more than 2000 years ago.
Lokhu kwenzeka eminyakeni engalinganiselwa ezinkulungwaneni ezimbili.
When a man called Jesus of Nazareth walked this earth.
Lapho indoda ebizwa ngoJesu Kristu yaseNazaretha yayihamba kulomhlaba.
They called him a breaker of the law.
Babembiza ngokuthi uyisaphula umthetho.
They accused him of a man that keeps company with the prostitutes and the tax collectors. They called him a haughty, arrogant man that makes himself equal to God. And he paid the price in love for all the evil they had done to him. Remember, it was not just a group of legalists that did this to him. It was the highest living spiritual authority of the Jewish nations, the people that would guide them in how to serve God, the people who had the knowledge of how they were supposed to serve God. It is them that did all this to him.
Ebandleni likaNkulunkulu kubaJuda abaholi abapriesti okwakumele kube yibona abakhombisa abantu ukuthi yiphi indlela ekumele bakhonze ngayo uNkulunkulu yiba benza lokhu kuJesu.
But he realized there's a cargo that he's got to get to heaven.
Kodwa ke nokho waqonda ukuthi kunomthwalo kunempahla ekumele ayenze ifike ezulwini.
I can't give any place for the self and the flesh. And in John chapter 18, verse 9, he said this. This happened so that the words he had spoken would be fulfilled. I have not lost one of those you gave me.
Ukuba ligcwaliseke izwi alishoyo lokuthi kulabo ongiphe bona angalahlekelwanga namunye.
Friends, do you hear what our hero did?
Mhlobo ngabuya kuzwa uyaqonda lokho kwenziwa yiqhawe lethu.
Through everything that happened to him,
kukho konke kwenzeka kuye,
he did not lose one of those that God had given him.
And
still today, God calls him to intercede for you and me. When the accuser of our soul stands before the throne of God, night and day accusing us, Satan stands there saying, look God, look, 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 look what he's doing. He deserves to go to hell. It is this man whom we treated so badly and despised so much that intercedes for us. You drunk man, you alcoholic. You don't even spend time to go to church. You don't have a minute to spend with God. You spend your time with the worldly pleasures and things. And you don't realize while you're living this drunken life here on earth, he's up in heaven interceding for you and saying, Father, have mercy on him. Give him just another opportunity. Please, Father, don't take him now. Give him another opportunity. Give this vine just another year. Let him put in manure. Let me prepare the soil. Maybe he'll come right next year. And what do? You steal.
Yeba.
You cheat. You sell a car that's scrap and you tell the people it's a fantastic car And you get the car, you work with the engine so that when they switch it on, there smoke comes out at the back, which makes it look as if the car burns clean. You're chasing after the girls, young man. You don't even spend 1 minute to think of Christ and of God. Now that's for the old gawkers, the old ladies, they go to church, not for me. And he's standing in heaven and he's pleading with God to give you another chance. Haven't you got blood on your hands? Don't you have the blood of somebody? Haven't you spoiled somebody's future by speaking lies about at the job and telling all kinds of stories about the person that wasn't true? He is our Moses. He's the ultimate Moses. And he's standing there interceding for you that the leprosy of sin will leave you.
Umile, uyasinxusela ukuba lolo khoko olukuwe.
Let me finally just read 4 verses. Philippians 2 verse
5.
Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. But emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even on the cross. Why, friend, don't you enjoy Christ and his kingdom rather? He stands there with open arms waiting for you. Let's pray together. Thank you, Lord, for your word. Please open our spiritual eyes that we will see life the way you see it, to the glory and honor of your name, that we'll stay in your will with a spirit that was in Christ. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.